Ajime love and carry, Adamo season wise under BT. Justino, 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 Justino. Muwala wabagaga, ngangwa gala kufa. Ochimanyi gwe sanyuli yange, lesi kula lesi sanyuka. Mukwano gogo gumbika, ngane bakechiro. Ochimanyi bulungi nti, gwe musawo wankube mpiso. Gwoli chimuli cha bay rose flower, owunye obuwowo. Naye ochimanyi kwagala, gwe dagali omukwano. Nesala unze kuyimbire, akayimba nesala unze kuyimbire. Baby, nayo chimanyi kwa gala, neweva ntege dagala. Chimanyi bakulwa nira, joitira nja kubamba pambana. Baby, nayo chimanyi kwa gala, neweva ntege dagala. Chimanyi bakulwa nira, joitira nja kubamba pambana. Katinja gala nkuwembeche, nkuwa mukwano mulungi nkuwembeche. Sija kuleka nja kulabirira nkuwe byoyagala byonna my baby nze wankubanga katonda kenima jagala nkuwe byonna byonna byendina akamotoka tuja kavuga sente ndina nakolamu baby ndina nkwagala nzoli walali toberanga kaono nimba jagala nkuwe mukwano mwalali yeah. Jagala nkuwe mukwano mwalali siberanga kaono nimba akamotoka tuja kavuga wai. Yeah yeah, na ye yeah, baby. Nayo chimanyi kwa gala, neweva ntege dagala. Chimanyi bakulwa nira, joitira nja kubamba pambana. Baby, nayo chimanyi kwa gala, neweva ntege dagala. Chimanyi bakulwa nira, joitira nja kubamba pambana.
Ekitufu eyo joita, agaya ye gakulwa nira. Kankuteke ko security kuba mpulira nkwagala omukwano gogo gwadala nze siraba balala katusaliza babalala batulabire mu mpapula
yo kati njagala mukwano jogenda jengenda guno mukwano gwolina baby tegwetaga namba kati njagalo ba makingi abakusumbuwa obandetere omukwano njagala ngukwewere baby tofayo mu overdose yeah 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 Ajime love and carry Adamo season wise on the beat just to know yeah just to know yeah just to know yeah Justino, yeah, katize wankubanga katunda kenima jagala nkuwe byonna byonna byendina akamotoka tuja kavuga sente ndina nakolamu baby nina.